wananipa matatizo, walimwengu mbona wanipa matatizo, vijana na vijana. Empire Records.
Johnny, Johnny, Johnny.